Itangiriro igice cya 29. Yakobo ajya kwa Labani atendera Rasheli imyaka 7. Yakobo akomeza urugendo agera mu gihugu cy'abanyaburasirazuba, abona iriba riri mu gasozi ririho imikumbi y'intama 3 ziryamye, kuko kuri iryo riba buhiriraga imikumbi kandi igitare kigomeye amazi cyari kinini. Aho niho imikumbi yose yateraniraga, bagatembagaza cya gitare bakagikura ku munwa w'iriba bakuhira intama bakagisubiza ku munwa w'iriba aho gihora. Yakobo abaza abungera ati, bene data murava he? Baramusubiza bati, turi Abanyaharani. Arababaza ati, muzi Labani mwene Nahori? Baramusubiza bati, turamuzi. Arababaza ati, araho? Baramusubiza bati, araho, kandi dore umukobwa we Rasheli azanye intama. Arababwira ati, dore ntiburira, igihe cy'amahindura ntikirasohora, mwuhire intama mugende muziragire. Baramusubiza bati, nitubibashe imikumbi yose itaraterana, bagatembagaza igitare bakagikura ku munwa w'iriba, nibwo turi bubone kuhira intama. Akivugana nabo, Rasheli azana intama za se, kuko ari we uziragira. Nuko Yakobo abonye Rasheli mwene Labani nyirarume n'intama za Labani nyirarume, yegera iriba atembagaza cya gitare agikura ku munwa w'iriba yuhira umukumbi wa Labani nyirarume. Yakobo asoma Rasheli araturika ararira. Yakobo abwira Rasheli yuko ari mwene wabo wa se, ko ari mwene Rebeka. Arirukanka abibwira se. Nuko Labani yumvise inkuru ya Yakobo mwishwa we, arirukanka aramusanganira, aramuhobera, aramusoma, amujyana iwe. Abwira Labani ibyabaye byose. Labani aramubwira ati, nukurura amaraso yanjye n'ubura bwanjye, abana nawe ukwezi kumwe. Labani abaza Yakobo ati, kuko uri mwene wacu, nicyo gituma unkorera ku busa? Urashaka ko nzaguhemba iki? Kandi Labani yari afite abakobwa babiri, umukuru yitwaga Leya, umuto yitwaga Rasheli. Leya yari afite amaso atabengerana, ariko Rasheli yari mwiza wese no mu maso ari heza. Yakobo abenguka Rasheli, asubiza Labani ati, ndagutendera imyaka 7, uzanshyingire Rasheli umukobwa wawe muto. Labani aramusubiza ati, kumuguha biruta kumuha undi muntu wese, gumana nanjye. Nuko Yakobo atendera imyaka 7 kugira ngo ahabwe Rasheli, imuhanira n'iminsi mike kubw'urukundo mukunze. Labani arabanza mushyingira Leya. Yakobo atebutsa kuri Labani ati, nshyingira umugeni wanjye murongore, kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera, arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa we, aramumushyingira, aramurongora. Labani atanga Zilupa umuja we, amuha umukobwa we Leya ho indongoranyo. Mu gitondo Yakobo abona ari Leya, abaza Labani ati, wangize ibiki? Rasheli si we natendeye? Niki gitumye undiganya utyo? Labani aramusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo gushyingira umuto basize umukuru. Mara iminsi 7 y'uwo, tubone kugushyingirira n'uriya iyindi myaka 7 uzatenda. Yakobo atendera Rasheli indi myaka 7. Yakobo abigenza atyo, amara iminsi 7 ya Leya, Labani amushyingira Rasheli umukobwa we. Kandi Labani atanga Biruha umuja we, amuha Rasheli umukobwa we indongoranyo. Yakobo arongora na Rasheli, akundwa akaza Rasheli, anyungwa akaza Leya, atenda kuri Labani indi myaka 7. Uwiteka abona ko Leya anyungwa akaye, azibura inda ye, ariko Rasheli yari ingumba. Leya asama inda, abyara umuhungu, amwita Rubeni, ati, nuko Uwiteka yabonye umubabaro wanjye, noneho umugabo wanjye azankunda. Asama indi nda, abyara umuhungu, ati, kuko Uwiteka yumvise nkungwa akaye, nicyo gitumye anyongera n'uyu, amwita Simeyoni. Asama indi nda, abyara umuhungu, ati, noneho ndafatana n'umugabo wanjye, kuko twabyaranye abahungu 3, nicyo cyatumye yitwa Lewi. Asama indi nda, abyara umuhungu, ati, ubu ndashima Uwiteka, nicyo cyatumye amwita Yuda. Abarekeye aho kubyara.